Abamu ku bannamasaka okuli n'abakulembeze bakubye ebituli mu kiragiro ky'ekitongole ekivunaanyizibwa okutaasa obutonde bw'ensi ekya NEMA. Mukyaweeredde abantu okuddamu okwokya kasasiro yenna mu bitundu gye bawangaalira, nga kigamba nti bano boonoona obutonde bw'ensi naddala omukka ogusibwa abantu. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa abakulu mu kitongole kino, kye tusobodde okulabako n'agaffe kiraga nti abakulembeze oba biyite cities kw'ossa n'abazi disitulikiti okukomya okwokya kasasiro, kubanga omukka oguva mu kasasiro ono gwonoona obutonde bw'ensi. Ekitongole kigamba nti kikikoze okusobola okutaasa obutonde bw'ensi obwonooneddwa era nga kivudde ku mukka ogusaasaana nga buli omu ayokyanga bw'asanze. Oliver Nampija, omukiise w'omuluka gwe Ssenyange, agamba nti ekiragiro we kijjidde nga ne division eteekateeka ebbago lyereeta erikugira abantu okusaasaanya akaveera mu kibuga, kyokka n'alaga nti abantu bakyetaaga okusomesebwa ku nkwata ya kasasiro, kubanga waliwo ebitundu ebyegatta ku kibuga nga byali bya kyalo naye ng'ekyalo kino kikyabirimu tebinnategeera kyakukola.
Nze nakigenda kituyambe era nkisekendiranga ddala olw'ensonga ndaba ebintu bingi ebigenda otwonoonera obutonde bw'ensi. Eryo ebbago ndirabala ddala nga ligenda tuyamba ffe bannamasaka okulaba nga tukuuma obuyonjo, tukuuma obuveera nga tebukola ki. Ate nno mwatu kasasiro oyo gwe basuula afunamu ssente, tulakwasa ebintu ebimu babireeta nga tebamaze kusomesa bantu. Omuntu bw'oba omugambye nti toyokya kasasiro kuba munna ebyonoona empewo yaffe eya waggulu, kye boogera kituufu, ne basooke bagende basomese abantu ekibi ekiri mu kintu ekyo kye bakola ki, ate babalage nenge gye bagenda okikolamu. So si kujja kuteekawo tteeka ng'abantu tebasomesezza. Wajjukira eno Masaka site yakava mu byalo, ffe tulowooza ng'abantu bamuki b'omu byalo. Nze nsaba abantu bonna bateekawo ebintu ebyo basooke basomese abantu, bagende mu bitundu basomese abantu, babalage obubi obuli mu kintu n'obulabe obugenda okivaamu.
Ate ye Godfrey Kisitu, omukiise w'abavubuka ku lukiiko lwa divisioni ya Nnyendo Mukungwe, agamba nti etteeka lino lyali badde ddungi ddala, naye ebitundu ebisinga obungi ng'ebibuga tebirina byuma bisunsula na kugatta mutindo ku kasasiro, kale nga kiba kizibu okukwata obulungi kasasiro ono. Abamu y'ensonga lwaki basalawo okumwokya okwewala okumusaasaanya.
Ku nsonga ey'ekitongole kya NEMA gyayisizza ebibuga ne disitulikiti obanga katufe abali mu Nnyendo Mukungwe Masaka site mu kibuga kya Ssaabasajja okukomya okwokya kasasiro okutta obutonde bw'ensi, nsonga eyo yandibadde nnungi naye oba olyawo nga abakulembeze mu kitundu eyinza okugenda ng'eyisa emitendera. Lwaki kisookera ddala katwetutunulano mu bitundu tetunafuna byuma bigwedinga kasasiro musootinga, kuba kasasiro wa mugaso nnyo singa tuba tuyina obusobozi bwonna nti bwe tumufuna tumugredinga ne tumusootinga ne tumugyamu avunda ne tumuteeka mu gredi yaayo. Ne kati mumbeere ekiragiro ngekizi kulema obutayita mangu ddala, lwaki olw'emitende gina okuyitibwamu nti sikiraba loko gavumenti zonna zirina okusomozebwa oko tetulina byuma bigredinga kasasiro, naye nga ffena twandikyagadde kiba kirowoozo kirungi naye nga sikyangu kukolera mu mbeera ey'embagirawo.
Kisitu agambye nti ebitundu naddala ebibuga bikuŋŋaanya kasasiro mungi, oluusi ne biremererwa n'okukuŋŋaanya mu bantu olw'obutaba na motoka zimala kw'ossa n'ensimbi, kale nga kyakukaluubiriza nnyo abantu naddala mu bitundu ebyesudde ekibuga singa etteeka lino linaateebwako omulaka.
Bulandibadde enyigizwa nti kasasiro yabadde atandise no oboolyawo ateekebwayo n'atagenda mu bulungi mu kimu ekyo, ate naawunya nannyo ng'enkuba bw'eba etonye ate akulukuta n'agenda ne mu bantu. Kinafu ogwo mulanga gwe tukubira gavumenti ting'ekitongole kya NEMA tekinavaayo okuyisa nsonga eyo, basooke bajje wansi babe ekimankinge bate bananyigiriza bannansi n'abakulembeze eno wansi bajje tulabe ekiri ku gulawundi. Nafe wano wennyini mu kibuga Masaka mu Nnyendo Mukungwe tusoomoozebwa nnyo kati okulaba ekyokulabirako ng'omuluka gwa Nnyendo gulina kasasiro mungi nnyo, ate olaba nti tulina okusoomooza emmotoka zaffe ebiseera ebisinga amafuta tegamala, olaba bajeti yaffe nti omusolo guva mu bantu bw'ogatagattamu tegujja mu budde, olumu ziba ndwadde, ogamba nazo ntono tezitumala ng'ekitundu, kati kitwala akaseera kasasira ala mu bantu ate obaolyawo nga tumumanyi wa bulabe naddala bino obudde enkuba ng'etonya.
Ate ye Dani Mugema agamba nti ekiragiro kya NEMA tekisobola kukola naddala ng'abantu bangi tebalina bifo we bakuumira kasasiro, so nga n'ebibuga tebirina busobozi kumukuŋŋaanya naggwa mu bantu, ng'abamu kye balina okukola kwe kumwokya okusobola okumwewala.
Mema biyale senti tewali wamu mpajia kuochia Bovera, kasasiro, nevilala Nema andaba nti ya tomedi Hidabi ya kozeti ya maze kwefu mitiliza Uroe nsonga Nti tewali wamu batade Bantu wa inza kuteka kasasiro Atene kasasiro muji nyo Abantu wa rusi vocha Okula banga beo nya Obuchafu Nevu haba gambi buwebatu Mutibasobola Ngateli wila babi mazeo Ngaba mazeo ne entobazi Ngaba mazeo nevila ngateli nema yetunda Negaba mune vivanja Chitegeza nti Emitu vivaliko Nedda baagadde kuvumiriza gavumenti basooke bakole enteeka teeka abantu banaateekawo kasasiro abantu emmotoka ziriwa zinaamujjayo naye mu byalo eri wonna mutewaliwo kwokya kitegeeza enkola yaabwe si nnungamu nnyo tekijja kuteekebwa mu nkola
ate ye Anet Kisuule omukiise w'omuluka gw'e Samaria mu lukiiko lwa divisioni ya Nyendo Mukungwe agambye nti ekiseera kituuse gavumenti ya kuno ezuukuke eve mu kusumagira ewere obuveera bwonna n'ebintu ebiyinza okuviirako okwonoona obutonde bw'ensi okusinga okuteekawo obaolyawo amateeka ate bannayuganda ge batategeera bulungi
singa gavumenti isoose n'etuyamba n'ewerera ddala kye bayita akaveera ne kati bw'ogaana okukwokya tugenda kukateekawa tetuyina dampu gye tugenda okukasuula tulowooza nti neyo kajja kubeerayo bulungi tetuyinaawo bifo ebiteeketeeke tiwe tulina okuteeka obuveera era kale baba bifunye bwe tunaabuteekayo tebuvunda kakati yo gavumenti ekole ki yesobola ewere kye bayita akaki akaveera emabega eri yonna tubadde tetwakozesanga buveera okuva eri gye tukuliddeffe kati ng'abantu abakuzeemu abantu baakozesanga paper bags naye kano akaveera kazze buzi wadde kaliko omusolo naye tukikkirize nti ne Rwanda nsi gy'eri naye tesaasaanya buveera nga fwana mu Uganda bwekola ki bwe busaasaanya bakawere